Abaana abawerera ddala 30 mu disitulikiti y'Ibanda mu bugwanjuba bwa Uganda balongooseddwa mu nteekateeka eyategekebwa ey'ennaku 2 ey'olusiisira lw'ebyobulamu ku Uganda Matters Hospital mu disitulikiti y'Ibanda nga bakolaganira wamu n'eddwaliro erya Mbarara Regional Referral Hospital ne Bethany Kids Uganda. Enteekateeka eno egendereddwamu okujjanjaba abaana abatannaweza myaka 12 egy'obukulu n'ebirwaddewadde ebyabagwira gamba nga aniya. Abasinga bazadde baabwe babadde tebeesobola era nga tebasobola kufuna bujjanjabi obwo. Dr. Gesado Tumubugane, Medical Director wa Uganda Matters Hospital Ibanda, agamba nti abaana bano 30 kituufu bajjanjabiddwa nga n'abasinga ku bo bajjanjabiddwa ekirwadde ekyaniya. Ambrose Besigye, team leader wa Bethany Kids Uganda, ekimu ku bitongole ebidduukirize, agamba nti ekitongole kino kyasalawo okubaako engeri gye kiyamba mu Uganda naddala abaana abatalina mwasirizi. Entuumu z'ebisasiro zigenze zitumbi.